Abebi okwerinda mu Kampala n'emirirano baweze okugalawo amasomero agana sangibwa nga tegalina bakuumi bamala okutaasa obulamu bw'abaana basomeramu. Abebi okwerinda bino babyogeredde okusomero lya Gaba Early Child Development erisangibwa eggaba mu ggombolola y'e Makindye oluvannyuma lw'ettemu eribaddewo olwaleero. Omusajja Christopher Okero Onyomo ow'emyaka 39 nga mutuuze mu disitulikiti y'e Nwoya bw'alumbye essomero lino n'atematema abaana bana ne bafiirawo okubadde Deke Regan w'emwaka ogumu n'ekitundu, Ignatius Seriange ne Oteke Gideon miaka 2 n'ekitundu, lyomu ne Keisha Alungat w'emyaka 2, nga omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala ategeezezza nti okunoonyereza ku ttemu lino kugenda mu maaso.
Tumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ake Kabalagala, ng'era ono tugenda mukolako interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba Kadde Care Center kano. Nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino mbu ng'asaba kifo kuadmitinga mwana we, naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne sente eza admission.
Maka Bayingana, ombaka wa pulezidenti mu ggombolola y'e Makindye, ategeezezza nti amasomero agatalina byakwerinda bimala ga kuggalwa.
Esa abaana bafudde kibi nnyo, naye tekyandibadde kibi nnyo ng'ate tetusobodde kukwata muntu ono abatuusizzaako obulabe. Tusobola okutegeera motive eri ki ekyo kyo nga tukirekere aba security basooke bamu interrogating, naye ate ku bye tunoonyereza nko somo lina abaana 8 leero tuwulidde mu ate babadde abantu 14. So we want to know abo 14 lwaki out of 48 tulina abaana 14 ababadde mu ssomero olunaku olwaleero.
Ye munnamateeka Stanley Okechi okw'essomero lya Gaba Early Childhood Development asasidde abazadde ab'abaana battiddwa n'abagumya nti ab'ebyokwerinda bakola okunoonyereza ku ttemu eribaddewo.
Twagala okusaasira ennyo abazadde baffe b'oluganda ne famire z'abaana bano abafunye obuzibu buno, naye kirungi abasirikale bonna we bali bagenda tandika okukola okunoonyerezebwa mu nsonga eno. Era abaana abaddewo enamba zonna zibadde ziwobeddwa abasirikale. Ebyokwerinda weebiri, buli mwana abadde alinawo keyateekaawo, era bagenza osala abaana abo nga waliwo aliwo.